kori jam hirtemo eɗen gondi yamde joyi wittore kamintaji sappo e joyi kibaruji meɗe fulfilde komin Omar Hammad janganta o nani koye kibaruji ɗi. En kalani e wiide hande woni ko ɗum fuɗɗa nder leydi meɗen Niger tewteru talkuru breve di faba ko rafi ndenagu no tawa noɓe sukaɓe jangoɓe ujunaji tato e hemre e lasoji tato e jeetato ko woni no tewta nder maɓɓe rewɓe ujunere e keme jeegom e capanɗe tati e jeɗɗo kamɓen tawa. Nonni pelle mballoje puɗɗi take golleji mum, nane mbiya puɗɗi golleji mum nder région Tillaberi caggal balɗe koɓe paddino golleji maɓɓe misali Inates nder commune kerruɗe leydi Mali. Ɗum woni to jeddol ñamduji gonana no gaɗe nimɓe ɗon saɗormaji no tawa. Noni hande yewtere meɗen pindino haaltanana do ɗum woni bindo mo Gaya nder région Dosso, ɗum woni suka ummatore gonɗo no tindina sukaɓe ummatore dow filla, ɗum woni yoppitere ko windi nder dewte makko. Kodi jam hirtemo yerno kaali ranno mi o nder ko e kibaruji meɗen tewteru talkuru breve fuɗɗama no woɗiri nder région di foba ko rafi ndenagu no tawa. Nonni noɓe tewtoɓe ujunaji tato e hembre e capanɗe jeegom e jeetato kamɓe woni no tewta kodo maɓɓe mbiyane mbiya nder maɓɓe sukaɓe rewɓe ujunere e keme jeegom e capanɗe tato e jeɗɗo kamɓen tawano hooreje sarusi kawjiɗo jandeji wiiri. Woɗi duni o hooli haadde wiide ɗum woni ko ter tewtoɓe ɓe hewɓe maɓɓe egginama no Dodo Manu wiiri hande Subana Asuman Sina nodduɗomo e callal o fammini.
Min gaɗi cukaɓe tefoɓe berve hikka ɓen, kanaɓe adowe wadde ɓen fuu adowe gadde nder nokkuje ittaɗe gan tewtoru berve dum. Gacci fuu du ɗon heɓaki, are ɗereji tewtoru dum fuu gaddama iɗi kuuɓi du. Tewtoru berve ɗum ɗu ni fuɗɗiri hiɗira joni nder jiilaki ƴewtino no wonno waɗo nder mum mi tawa hunde fuu du no ɗonno yaada no hiɗira. Ƴewtinoɓe ɓen e cukaɓe ɓen fuu gari wala fuu jaccuɗo, are e ceede ɗen du keɓake. Cukaɓe ujunaji tato e hemre e lasoy tato e sappo tefata berve hikka on nder région difa on fuu. E nder mu'en cukaɓe rewɓe ujunere e keme jeegom e woronje e jeɗɗi tawa nder maɓɓe. In gurti in gingimi difa gudu mariya e maynosorwa fuu wala mo waray. Ardiɓe hawju leydi ɓen e soogeji ɗin du balliri ko hunde de fuu no ɗonno yaada no hiɗira.
Nani pelle mballoje koƴitake golleji mum e nder région Tillaberi kerruɗo e Mali, ɗum woni ano misali jeddanon nimɓe ñamduji yeruno Asalek aga alhamdu ɗiɗaɓo maire Inates wiri. Amma ni o famtini wiide ko nder jeddanol ngol ɗum woni ɓurdindinol no ɗon waɗe ley mun hande Subana ko ternan Fuday Ahmed noddimo e callalol.
Pelle faabotoɓe daro faabede e ley gollal ngal ɓe gattuɗo enɗa himɓe ɓe koyto golle ɓe enɗa hew maɓɓe fuu himɓe politique noon laatimɗo ɗon no waɗdu konɗan gacce sanne no cuɓoto himɓe ɓe jiiɗi ɓe acca woɓɓe ɓe heɓa ɓe heɓa yiɗnere yiɗnere e ɗum ɗon du konɗe laati ko naawi himɓe sanne hen fa hande nde ɓe gatta ha pelle e ley boofi mawɗi ɗo laamiɗo ko warno ɗo enɗa ɓe ɓoytira golleji maɓɓe ɗin enɗa noonni fa hande du wakkati kon jaɓe ufiteɗe enɗa fottodina e woɓɓe enquête ɗum wanda ko ɓoytino golleji de ɓe ɗon baajo eɓe ɗon eɓe peccan himɓe guura e ley nokkuji ɗen enɗa.
Hande subakoni to suudu Savara deputeɓe leydi meɗen Niger ƴewtinaki sigila laawol laamu leydi kawjingol filla jukkugol bonondaji e filla gollal hirñereji ko wonano waɗe do internet e whatsapp ɗum foɗɗa. To Umaru Ahmadu Duni laawol ngol no wallan cuuɗi kiite ɗin jukka nimɓe no o wiri hande subana o Musa Ahmadu jewtiɗiɗo e makko.
Wala ko yurnam fuu ɗan jennuɗo goɗɗo na kaaluɗo ko mettini bonni inde goɗɗo dow internet na dow whatsapp waɗanti, ngam wala ko himɓe gala no bi'a na no gaɗa dow internet e whatsappuji ɗi. Miɗen goodi bawɗe du andude moye haali ka ja na to e haala ka tokkiri koko sankita caka himɓe, amma kiitotoɓe leydi ɓen ka en goni gala bawɗe ko taƴani himɓe kiite dalila laawol laamu leydi ko jukka iri himɓe ɓe wala. Ko ni waɗi hannden laawol laamu leydigol heɓake gomnati durwan ɗum gollidagol. Dalila joɗɗinol hakkillo fukkiingo e denaako himɓe he are mu'en waɗi depiteɓe no boto iri laabi ɗi ko watta kiitotoɓe ɓen mbaawa gollirigol. Laabi laamu leydi ɗi ɗu illa botaama joɗɗinta nder dewtere kiite leydi Niger.
Moussa Hassan ka woni jewtitiɗo Oumar Ahmadou ministre kawjiɗo filla cuuɗi sériya leydi meɗen Niger. Nonni La Sara Asawe mbiyen no gayi e ɗiɗi lewru juin nimɓe sappo e joyo kamɓe woni ko wara nder wuro Sago e towe Kodogo, ɗum woni ley commune Barsalogo to endan soɓɓirde Burkina Faso. Ɗum duno nimɓe ɓe andaka jogiɓe kaɓorɗe ɓe andaka fu moy en no mbari ɓe no ministére leydi Burkina kawjiɗo sogeji leydi Sherif Sy wiri do andinore nde fedde leydi France sawjinde hokkukol habaruji AFP andini. Ɗum doni o haali e wiide o wi buti gaje tati kamɓen kota moteje sappo kamɓen yeyi ko wula no ministre si on faminiri nder andinore mum. Nani mbiyen gan surude e filade mosala ɗum woni rafi potal hakkunde duroɓe e remoɓe nder département Birnin koni waɗi ko horeɓe ɓen cigili wadde hawrinde jeɗɗire wittinde nde hawtade e jowruɓe warɓe do inde demal e durgol to préfecture gallure nde. E wakkati hawrinde nde ndeni ɗum won tindinol jajugol waɗama gam hawjade ɗum woni rafi narral ngal. Nana nonno Soumana Amadou Assoumane Moussa Arzika haali
nde hawrinde ƴewtinani no watta ko tawe woldeji hakkunde yimɓe ɗi enen timmi Touda Garba kañum wondo inde remoɓe ɓe leydi Birnin konni o wi ndeɗo hawrinde o wakkati ni hani waɗede
hawrinde hakkunde duroɓe remoɓe nde waɗama ley wakkati nde yiɗa. Minen talkaɓe min jiɗana foɗude hakkilloji nimɓe seni gari to sariya ndeni a bonni nanama a waran jiya jowro no yehe ƴeewo
diba a sasanta
ngardo inde duroɓe waɗi noddagal yaade e hooreɓe gam batte joƴƴinde potal e narral hakkunde joddiɓe Ousou Amadou
fakani manu
hakkunde duro e demo wana hano Hassan e Husseini ni commune Elta e jama'are ni woni senini ɓe jiɗi annema jippo nder leydi ndi garta gotal jafodirata
kuma adaw kidoka
woldeji gaɗoji hakkunde remoɓe e duroɓe hitande fuu no waɗa mayɓe nder département mo Birnin konni o endam jonnon laamiɓe kañum e talakaɓe fuu no yiɗi tawe filla majjum hanti.
Horejo kawjinaɗo hokkoɓe habaruji ɗum woni battu dental leydi Afrika gaɗo caka balɗe seeɗa ɗo nder leydi meɗen Niger kengan no jiidan naati caka makko e hokkoɓe homane mbiya horeɓe cuuɗi hokkoji habaruji ɗi gomnanti gonɗi jonde e hoore mum hawtade ɗi leyɗe dunu yaaru. Ɗum du batte famminndeɓe no hawrinde nden waɗirto e mane mbiyen dow koƴol habaruji ɗin woɗi o famtini e wiide du no hokkoɓe habaruji keme jeetata kamɓe woni ko ƴuwoyta leyɗe janane e warde batun kettine Ida Mama Kutudi hoorejo fedde nden ko wi hande Soumana Adam Dawaki.
Il y aura 400 journalistes qui vont venir.
Hokkoɓe habaruji ko watta keɓe nayon kañum on ko ƴewte ele keerole duniyaru fo wara fotte e hawrinde nden endan tawta ɓe meɗen ɓe goɗɗen ɗo ender ley leydi men ɗo suudu on ko waɗa to enna palde congrès wattana are gollitirɗe gongaji attiɗdu no walla ɓe ɓe gaɗa golleji mabɓe nde ɓe jiiɗi fuu har fina kokkol habaruji eko ƴewte eko nante fuu hono kulle goɗɗo ko wallata ko watta ko tawe ɓe jiiya keero ko noon le cuuɗi fuu ko tale palde congrès on enda caggal mum ɗum min koƴaniɓe mobilaji ko yarto ene wartiraɓe minen golle amin woni wallutudde himɓeɓe fuu golle mumen gaɗana hanniri ene woɗiri neɗɗo ɗo fuu taa no yiɗi tawe ne woni ley fi hawrinde dental leydi Afrique waɗore nde waajibi jomum yaha ko hoƴa talkuru muɗum kokkotoɗum natude nokku to han natede fuu talkuru ndun ɗon goɗɗo wawa adan nde ndu goɗɗo feere seedi jaaɗa e hoorema adunoyɗa hoorema saabu no woodi talki e kulle koɓe ƴamete tafon koɓe kokki talkuru ndu enɗa
il y a des documents personnels qu'on doit introduire
kengal noon suudu sawara deputeɓe leydi meɗen Niger ɓe mboti joƴƴinde dewtere hawjinde cuɓaki leydi amma guɓal deputeɓe ɓe gala e laamu pottay. Yerno Issoufou Isiaka hoorejo guɓal Zamzam Lumana wiri o wi laabi nayi ni ko dewtere nden no wadde ƴewtine ba ko nder guɓal partiji tawaɗi e laamɓi no woodi ɓe jaɓa he mum. Kettine ko kanko député jo Yusuf Isiaka wi Moussa Hassan.
Durant tout le processus
illa wakkati himɓe puɗɗi jangitade dewtere hawjino cuɓaki den partiji ɗi tawaka gaɗa laamu ɗin gattaka nder filla jangitade mayre. Koni ɗum waɗi kulle ɗe min ƴami ɗen fuu gollidaka denne no watta wi'e min gar min boto tabbintinol mayre. Nayer ɓer mum ni ko ide wartirede jangite ngam gomnati no miila ko yimɓe e partiji jaɓan ko watta cuɓaki kin heɓa walliroɓe. Naral caka yimɓe politique wona no tefe dennede naral ngal no hiɗa no hani ɗu noon kulle ƴamaɗe ɗen fuu ko watta naral ngal heɓo watte nder mayre. Min tabbintini du ko yaade yeeso ba tawdaɓe he maɓɓe ɓen hande mbiyan dewterde ƴewtine den ko cuɓaki kin
waɗi.
E dow laawol gootol ngol ni ɗum woni studio kalangu muuyi yewtididde e partiji tawaɗi e laamu ɗin dow fii majjum amma ɓe muuyay notaade. To ambalido ɗo tawaɗo dow innde guɓal partiji ɗi keedana gere ɗin e jiiɗe mum partiji ɗi keedana gere natoji golle fedde leydi mawndu hawjiide cuɓaaki nden dewtere ƴewtinaande nden no laawol noon ko watta cuɓaaki kin waɗira no wooɗiri nder leydi meeɗen Niger. Moussa Hassan yewtidi e makko famminiri hano ni.
L'assemblée a donné son accord pour
suudu sawar député ɓe yarde ke tabintini talkuru cuɓaaki ko wadda to muɗum ɓe ndaari ɓe moƴƴintini no kuje kewɗe ko ɓe moƴƴintini ɗum nde konndan wallan hara fii ko ndarto kuuɓal e kiɓɓal gollooɓe le seeni fedde hawjiinde cuɓaaki en nan kañum e noon bureyi to cuɓaaki watta ɗon en nan kandu jam ar mono gollirto dow fii ko ndarto hono gollooɓe dow masiniiji ɗi e faa hannde ndu talki cuɓaaki ɗi nata tawte e muɗum ɗi heɓa tawe laaɓal waɗa to hen noon fof. Ɗum wawi wiyeden hunde noon ko laati ɗum woɗi sanne heddaki nana minen jo en partiji min tokkito ɗum dow dabare ko watta ko tawe hono hunde fof ko waɗi miɗen jiira guite amin komin nemsititto dow mum ni woni hono parti ɗi ngala e laamu laatiɗi fa wara jo himɓe mum gara naati e gollal ngal ɗum ɗon tan no kanon kamɓe du ɗum ɗon ɓe cuɓi.
C'est un choix que nous le respectons en tant que partenaire politique.
Leydi Mali kan heɓi ardi nder groupe A ɗum woni caggal ko hemno jamaku dow Mauritanie gattanɗe 4-1 altine bittiɗo o wakkati lattol bal kuppo leyɗe Afrika gango ngol. Fedde latoɓe bal Mali nden ɗo tan heɓi jamaku nder groupe 1 e fare yaadu yeeso diidi tati kamɓe gattanɗe ɗen no fedde leydi France hawjinde hokkugol habaruji AFP wiri. Noon ni en ngartan e yewtere meɗen pindino ɗum woni Gaya Mustapha Amadou Cekura mo duuɓi laso e jeenayi no winda dewte duuɓi ni ɗi bindi du tindinoje no yaade to sukaaɓe ummatore amma iɓe ngoodi saɗaale ko dewte ɗen no piye nder leydi meɗen Niger. Kaden du nder saɗormaji dewte ɗen piye mburtine o haali dow filla majjum ko Ramatu Isa wanke fammini.
Mustapha Amadou o wiyetemo inditiredu mbindemo leydi Dandi omo haalana himɓe ɗume saabi ko naata dow filla walli fagol dewte ɗe en dan.
En tant que jeune je me suis dit
mbimi ɗume mbawirmi wallirde leydi an fuudu nder gollalɗal ngal gommi miɗo waɗa ngal ngam mi janngana nokku to nimɓe janngata ɗemle ɗon. Caggal mum noon tokkitimi wadde tewtoru am université mbimi nder gollalɗal ngal miɗo wawi waddude mballa am ɗum saabi ko tokkitimi windude dow ɗemgal hawsankore jermare e faransire ngam hunde duniya no hana yeggitanede ko wawi waddude mballa gamum fari yaadu yeeso
e dow fii ko darto yaru yaruji kañum e yoppitere himɓe hawtade e jangginol sukaɓe rewɓe ɗum wonno kulle ɗe laati hono kanko endan omo winda e dow dewte makko ɗe endan kanko Mustapha on endan o wi dewte ra'ata woni ko o windi dow majjum kano won dewtere wotere woni ko heɓa wallifa wurtina.
Ça fait à peu près 10 ans que
ɗum waɗi duuɓi sappo ni komiɗo e windugol dewte dow fii gurda ɓiɓɓe adamaɓe e haala ka kalten ka dewtere an jeetataɓere no do laawol inditirande gattol sukaɓe rewɓe jande ɗerol fuu mi windatano ɗona e hawsankore jermare e faransire ɗum hokki kan sembe du e windude ɗum e ɗemle tati ko wiite e faransire métier hawsankore aykin hannu e jermare maɓɓe kamɓe goyi. Ɗum du no hawtade e ballaga Swiss Contact. Kemmi du feccitidde ɗum e nimɓe wuro yahde to sukaaɓe ummatore leydi am. Miɗe ɗon winda dewte dow ko wonno waɗa hannde. Nimɓe du no jiɗi ɗum sanne fadde hokkude ɓe andal dow bindi e ko nandi e mum ko heddi ni woni ɗum wurto yi'e nder leyɗe me fande mum yarede nder leyɗe
duniyaru.
Enen andi sukaaɓe ummatore hewɓe no woodi anniyaji gam batte yaadu yeeso waɗa e nder leydi ndi enɗan ka non woni wakkatiji kewɗi dow rafi bawɗe kulle ɗen enɗan hetta waɗa no wooɗiri.
Ɗo won to kibaruji meɗen fulfulde tili kirten to jam hirti.